إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين tuwebaza Allah umutonzu wa fuwechitiwa jalla jalaluhu tumusawa soku sasa nimi nimbe kumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ya tujia nuburungamu ni dini yobu silam dini entufu kakati abebi tibwa wetu wako mye tuwarabienga nabi wa Allah Musa alayhi salatu wa salam akute muganda we Nabi Harun namunenya olwekyo kye yalaba nti nno yali takoze kyali ateekeddwa kukola okubeera nga amugoberera n'agenda ku miqat asobole okumutegeeza ekigambo ekigudde eka mu baana ba Isirayiri yali abalese temwerabira nti bakyali mu safari egenda okutuuka e Baitul Maqdis gye tuyinza okuyita oba gye tuba tuyite ebbanga lyonna mu kiseera kino ensi ensuubize Allah gye yali abasuubiza era nga nkoonyeeko wano katono oba nyinza kikoonako ng'ate kirina ekifo ekisinga okufiitinga mu maaso ndooza kankireke naye olw'obutakuleka ng'oli kiriyasi nnyo kimanye nti abantu bano gye baava okubeera nga bajja e Misiri baba eyo yenyini nyini mubaiti al-Maqdis yewabe iranga tata wabwe Yaqub iranga Yaqub jiazalibwa eyo baiti al-Maqdis ittaka ittukufu eliyo mukisa nga Allah subhanahu wa ta'ala yaliyogera ku suratu al-Isra kuntandikwa subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu ettakeru lyonna waliwo Masjid al-Aqsa ne ettakeru lyonna eryetoolodde waawe erya Sham lyonna ttaka liri mubarak ttaka lyaki ttaka lya mukisa kubanga Allah asitula nga bw'asitula mu bantu n'asitula mu kyayagadde kadhalika Allah asitula mu bintu ebikalu n'asokulumya ekimu kuki kukirala ekyokulabirako ekyangu muyinza okubanga mbadde mulina ekifo musuula kasasiro Naam omusajja najja naagulawo n'azimbawo masjidi wali obaddenga bw'otuukawo ogamba otya a'udhu bikalimati llahi ttammat min sharri ma khalaq si obadde ogamba kakati oba otuukawo ogamba otya osoma dduwa yakuyingira ki yakuyingira masjidi ng'omuntu asobola okukoleramu ekikolwa nekimukafuwaza n'afuuka mukafiri olukola istighfaf ku shaira min sha'airillah ifuse nyumba mu nyumba zaani za Allah subhanahu wa ta'ala omuntu hizo kubanga mwina masjidi nga waliwo kabuyonje ziri aweza masjidi ninga masjidi mfunda mugagga najja nagati abanna ngenda kubagaziza masjidi waliwo mbadde muyingira amugamba ti a'udhu billahi a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith naam nga muyingira bwagazi yayo na wayingiza munda mu masjidi okaka na musoma duwa ya kuyingira ki duwa ya kuyingira masjidi kitegereka ate mwinzo okubanga mwina masjidi nga ngazi toyi nga ntono mwina toyi bubiri busatu mwina amanyiti tutoleko kundi wano tugaze tusobola okufuna kabuyonjo ezimala obulungi abasiraamu na okaka ne mbadde mugamba nti omusomere duwa yokuyingira ki yokuyingira masjidi nga mutende somera duwa ekole etya Allah situla era nakola atya nakakanya mu bintu ebyaki ebya bulijjo kadhalika bwato bwakikola mu bantu bwato bwakikola mu mizikiti guno nagusitula ku mizikiti omulala ensi nagisitula ku nsi endala wahakana kakati abaana ba Isirayiri bano abaana ba Isirayiri bano baavaawo okujja ne bo benyini nyini bajjawo batya ge matwale gaabwe age chikoro okwanukula nti nedda nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yazalibwa mu Iraq eri maserengeta wansi era gye yawangaalya ne taata we Azar era ye waali abasajja bakiwagi abaalwanyisa da'awaye ne bamusuula mu muliro ebyo na byali ng'ali Iraq yabeeranga alaihi assalatu wassalam. Ajaddi story nje tugenda okutambulira kebanga Allah ya manyi mwaka gumo webili. Ajaddi awo mu kifecho taata we nyini nyini ya mugoba swati Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala aflagat wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a. Tata wacho sinze bitaraba ebitakulira ebitayiza kugasana kamunakira masalam galige bakalatia ne batalika okunakasha ya abati ya abati ya abati bwa muddamu tata bwa okutusa tata we wayamuliza muvako nagat araghibun anta an alihati ya Ibrahim yaani unfuki bi urukokobe ku bintu byange byensinza la illam tantahi butare kerao la arujumannaki arrajimu chitegeza achi okusama yinja amutegeza tosubira ntibu wawono omuliro ntikubole tulina lya muliro lyokka tulina ne rajimu tusobola kukubama yinja nitukutta la arujumannaki chavamga tuwahjuruni maliya wanowenjagala mvire kisere kiwavu saga njagala malibanga dene nga sikulabako chitegerekeka awe wava okusenga kwa nabi Ibrahim ajje e Falastin wahjuruni maliya chavamga salamun alayka chitegeza kye kibo chulira abamtuli assalam abamugamba nti togenda kunfuna mu buzibu sigenda kulwana nawe ato subira tugenda kugira kubifua bigenda tubuguma saastaghfiru laka rabbi zogwe gwesigaza gwakusabira Allah nam akusonyiwe yani akurunga myakuje mu bintu ebyo otegere kyo tekeddo okubera saastaghfiru laka rabbi ntisobye buluji innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum eramba vira kati wama tad'una min dunillah nebyo bye musinza ne murekawo Allah wa'du rabbi zengende sinzo mulezi wange Allah asa alla akuna bidu'a rabbi shaqiya eyo jengendo genda bi idhin lanye ne subi nti Allah wanga jaku ajaku nte kamuba mu mikwano je aleke kubira nga nte kam bantu awazikiride ngembera yamwe bwefanana tulifenna kakati awo mukubasibula mwemuli aye eliyegamba waqala inni muhajirun ila rabbi chavala ngirira waqala inni muhajirun ila rabbi nsengu senze ngeze byo mulezi wange ne mukusengu ka abantu bona bagano kumukiriza yafuna yatya yali yani nabbi Lut alayhi salatu wassalam goje ko mucharo isara taban Allah gan faamana lahu Lut nabbi Lut nakolatya na mukiriza era wetu basi ba mwenguguza bengabali basatu nabbi Ibrahim ne mucharo isara no mwana wa tata wo muto nabbi Lut alayhi salatu wassalam kitegereka basengu kabave Iraq ne batambula safari empanvu ne bagenda okutuuka mu kifo kibaita Harran. Harran kiri wakati wa Syria ne Take. Syria we kuma dalu wagulu weti ati Take we kuma wasi wali feje kitu Harran ere kifecho ke kivamu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah aiti watia Ahmad Ibn Abdul Halim Al-Harrani Ad-Dimashqi ekikolo kya Harrani ali gena wanga yaruddawa Ad-Dimashqi Musiria au Harrani wasanga abasajja basi zange njuba basi zanga kawaki basi nganga asizanga ti singapo atandikide eri mabega ya Ibrahim ruddawa ebiro natwali tubiraba mbugazi tulifenna kakati abu basanga falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi batusa ko hujja mungeri yone faraga nakobwecho okutusa buyatambula naye navayo nagende Misri watuke Misri navayo nagena nasenga mubaiti al-Maqdis ewali Palestine kitegereka nasenga weke kifo kyali kiwera mu abantu yali nsi baita Kanani ngababero baita bakana aniyuna era tugenda kubala bako mubugazi mumaso tugenda insha Allah taala kakati bwatu ka nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam asenzewo chali chalo yanti yatuka wundi ngachibuga yatuka wonga watu wabuvunanyizibwa wabule chali chalo ngabo ogenda okumanya mumaso we tugenda na asengawo ninga aba natives abali mu kitundu ekyo bali ba Kanaani yona oba abantu be Kanaani ensi yaitibwanga Kanaani yonna okutwaliza wamu awo yatuuka neyitibwa Sham yonna okutwaliza wamu kakati wazalira abaana abo Ishaq wazalira Yaqub era mu ngeri yemu bwe bazaala yani ono Ismail alayhi salatu wassalam Allah namulagira amusengula amujewo amutwale amutekero dawa amuteke e Makka awusere bwe sobisambula kati Yakobu nabeerawo Ishaka nabeerawo we bava ogobella nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam bisaya byenjala nga bitwabira mu misomo egikulembedde tulife nabe bitibwa aha katuddeyo wali twabadde kwani twabadde kusamiri awo tuyesemu lukwakwayo nenga tugenda kuddawo kike tuyetaaga wano nti eri ettaka ekye kife kya Baitul Maqdis kitani kanin nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam chaina banatibu zibacho naye nabi Ibrahim wayajja nabera mu kifecho Allah subhanahu wa ta'ala akiteka mu mukisa ekifecho era mu ngeri yemu nachi wandika ku bana ba Isiraeli ngabe tujjo okulaba byonna bijja tambule tutuuka olwaleero abaana ba Isiraeli abaffe eryo ttaka lyabwe bakulu baddembe okubeeramu batirimu abasiraamu nga baagadde bakole bati ebyo nina omuntu abibunamu ebibuuzo tujja kubituukako mu bugazi insha Allahu taala. Kakati Samiri ono nabi Musa twetugamba nti nno yali ku safaali etwala abantu bano eri Baitul Maqdis awetukyamidde netugamba netwaga tulabeko katono nnyo ku Baitul Maqdis eyo gyabatwala mu nsi ensuubize yatandika ekyokubeera ensi gye baabeerangamu netugamba nti era we baali bavudde bagende bagobere nabbi ani Yusuf alayhi salatu wassalam baali bavuddawo nyini nyini kati gyayagala okubazza kitegerekeka mu nsi yaabwe naye wano Samiri akola ekikolobero abantu bano abaleetera okubeera nga basinza ente twalabye nabbi Musa alayhi salatu wassalam buyajja engeri gyasooka n'abakandula mwawo era mu ngeri yemu n'alumba muganda we n'alumba muganda wani yani nabbi Harun alayhi assalatu wassalam amukutte ekirevu n'enviiri amusikasika amugambye munnange tokolootya tonteeka mu mbeera eyo mu bantu yeewozezzaako byewozezzaako nabbi Musa abiwulidde asabye edduwa rabbi ghifirli wa li akhi ayi Allah musaba onsonyiwe ne muganda wange Harun wa adkhilna fi rahmatika otuyingize muki mukusaasirako kakati mu ngeri yemu nga tannagenda eyo akubala ala Samiri atandika okunoonya Samiri Samiri yaliwa agenda okumulaba waali namwambalya namuga nti fama khatubuka ya Samiri ategwe Samiri kiki ekyakozesa ekigambo ekifaanagana ku bwekityo wano siwe tuli Samiri agamba nti basurutu bima alamu tabusurubi twali tubikoonako wali emabega natugamba tujja kubiraba mu maaso natugamba nti nga bakyali mu nyanja basomoka badduka Firauna bali wansi mu kiwonvu ekyennyanja amazzi gayimiridde gati Allah ataddewo ekkubo Samiri yalaba malayika Jibuliru ng'ekulembeddemu abantu bano subhanallah abantu bano tebaalaba malayika Jibuliru Allah namulaga Samiri bal aya eno erikiriya bulungi nnyo nti ne bannabbi tebaakola batya tebaamulaba kubanga nabbi Musa takimenyawo wadde okuba nti Qurani ekimenyawo Samiri abaga nti basurutu bannange twabadde tusala amazzi nga tuva gye tuva nyina kye nalabye kye mutaalabye kati byalaba ekitonde ekyawukanye ku mbeera z'abantu Allah akimulaga mu ngeri y'okubagezesa ateekateeka abantu bano okubagezesa n'ekigezo ekinene nga bwe twagambye mu aya feri wa atainahu min ayati maafihi balao mubini. Katisami yatandi kukurondora ekitonde kino obufu bwacho okutuusa we yalaba wekirinnye n'ayola w'ettaka. Wano nno waliwo ekyokuyiga kyenkola y'abashiriko nam erimu okutatabba athari za shar babeerawo n'obuntuntu hakikatan nga sitaani ye muwasuwasa nakola ekintu nga sikubeera nti asingana ne sabiqa ilmu sikuba nti samiri mu ayati zino mulimu konna akalaga nti yayina irimu eyeddogo emugamba nti kino kigenda kuvaamu kino tulifenna naye shaitaani eba ne baawuliya baayo mu bantu nebakwano baayo mu bantu emutunuulya neraba nti kati onimbeera ziri bwe zitu netandika okubeera nga akola akantu be kakisitaani nekola kano ogerukakanaka nga kibadde bwe kiti nebabulira okwo abantu enkuyanja n'enkuyanja kakati okutatabba athari z'ebintu ebitategeerekeka akano kankatwale kano kankatwale tomanya kayinza okubaako engeri kagasaamu akagumba kegundi okagazaaki tomanya munnange gano amanyo kangatwale ogatwale amanyo ogagazaaki tomanya majjo ganjiri n'ebifaanaganako bwe bityo ezo athar sitaani etunuulira omutima gwo si kuba nti erinnyo ly'enjiri ng'erinnyo ly'enjiri rimu ekyenjawulo si kuba nti nno Jibuliru walinnya walinwo ekyenjawulo mungoberera si kuba nti nno la yajjanga ewombaka sallallahu alayhi wasallam nabbi yalaba walinnya Jibuliru basahaba tebaakolanga bifaanaganako bwe bityo naye abashiriku kasita okwata ekkubo ly'obushiriku kino kyenkugamba kiwulire nti singa okwatayo akati twala akakonge oba akabajji konna akantuntu nujja n'okateeka mu nsonda amazima gali nti akantu ako mukaleeta mu nnyumba kantu ka bulijjo tekaliimu kantu konna singa okwolekeza obwongo buno gati kana akantu nga kalambika nga gundi kandibanga kalimu notandika okawanulizaako ebiwanuuzo sitaani ebwe ekusuulamu agalowoozo lowoozo mu gundi tomanya munna kikyekola sitaani omulimu gwayo mulimu ki omulimu gwa sitaani mulimu ki kubuza bantu era erina obusobozi nga bwe tumanya obulungi sitaani timajinni si bwe kiri egendo gira bw'oti akantu ako olyange waliwo eddoboozi mu kantu ako olirange obulamu bwo obukwasizza ekkubo ly'ebikemo kategerekese era ogenda okakkana ogenda ogira oyinza okujja n'oyingira walesika babumba ate kalabikanga akeddiba bwotyo ogenda okakkana temulowooza nti aga amadiini gababuze oba enzikiriza z'abashiriku oba ebintu tebifaanako bwe bityo nti tebirinaako gantuntu gaongera banywezanyweza mu bubuzi obufaanaganako bwe butyo kookwata ekkubo lya riwaaya ng'emiryango gya riwaaya gyeggulawo bw'okwata ekkubo ly'obuze ng'emiryango gy'obuze gikola gitya gyeggulawo ng'era allah weyagamba nti walladhina jahadu fiina lanahadiyannahum subulana abakwata ekkubo lya allah allah bagulyawo emiryango gy'obuki gy'obuluŋŋamu kitegereka kakati amugamba nti bannange nti nalaba kyemutaalaba min athari rasul fakabantuha nange neza nenjolawo byenayolawo awo ekitonde ekyo mukyemutaalaba ekyali kirinnye wakadhalika sawalat li nafsi aya egamba etya basurtu bimalam tabusuru bihi fakabantu kabdatan min athari rasul fanabadhtuha bwe bakuŋŋanyiza bino bebakuŋŋanyiza nange nenkwata nensuulako ettaka eryo liri enayoola wali n'agamba nti wakadhalika sawalat li nafsi allah ina kyatusomesa wano allah ina kyakola atya kyatusomesa wano wakadhalika sawalat li nafsi sikuba nti waliwo irimu sikuba nti waliwo irimu yakulembera sikubeera nti ebintu bino bizimbirwa ku kintu la bw'okwata ekkubo ly'obubuze amakubo sitaani nga nayo ekwanguyiza wakadhalika yali kirowoozo kyamugwamu ti kwata ebintu bino obisuulaawo ng'era bwe yabujje n'emuga nti owange olabye otya lwaki toyoola ettaka eryo owulidde bulungi sajja ogomulaba oyo wa bulijjo oyo kakati goloza walinye wasikaranga we wamo walinganga na we muli nyemwe ah bwe ugeduka kara wakadhalika sawwarat li nafsi agamba qala fadhhab bino biyewo zako byonna byali byongera bwongezi nabbi Musa alayhi salatu wassalam busungu nokumulaga nti ono gwe twatambula naye twatambula na bala twatambula na kigezo kiki kyali kikuyoza egundi ubanga hakikatan toli mafutun nam tujudde shar kiki kyali kuleta okutatabba nti undabye egundi kanje oligo bino tayib wabiyola nojja nabyo kiki kyali kikumi sebanga lyo nattaka n'oli ekwatako n'oli kuuma n'okolootya n'okolootya n'okoli kiki ekiri mabega w'ekyo kujja kukwe hubusi obuvundu n'obukyafu obukuli muki mu mutima tayib olabye abantu bakuŋŋaanyaawo kiki ekikuli mugongo mugamba nti kandira ettaka lino ndikole ntya ndikanyuge ku kintu kino nam kyava amanya nti afaanaganako bw'ati tagwana kubeera mu bo n'agamba nti fadhhab n'olwekyo oba okola sooka onviire fadhhab saagala kuddamu kulabako fa inna laka fil hayati yamusabira edduwa enkakali wakana inda allahi wajiha nabbi Musa kyasabanga Allah subhanahu ng'akikola atya ng'akimuwa yamugamba fa inna laka fil hayati ekisookera ddala edduwa gyenkusabira eri Allah ogenda kubeera mu nsi muno antakuula la misas ng'ogamba abantu lw'obeera tyabange la amassu wala omassu ge makulu g'ekigambo ki la misas nze sirina gwe nkwatako nange tewabankwatako bawulaba bagamba ti Allah yamuteekako ekirwadde ng'omuntu n'amukoonako bukoonyi bwati ng'afa obulumi n'amukoonako bukoonyi bwati ng'afa obuki obulumi la misas teba muntu nina nkwatako nange sirina gwe nkola ntya gwe nkwatako yaani abeere mambuuzi nga kitonde ekyenyinyalwa ekisenguke beera mu nsi muno ng'oli kitonde ekisenguke eyo edduwa ye okuuba nabbi gyeyamusabira Allah amuwe mu bulamu buno obwaki obw'ensi oluza nno ki kyali akoze ozi kyakoze kyali kyawukana nnyo ne haji gundi kyakola olowooza kyali akoze kyawukana nnyo n'omukulu w'ekika kya gundi kyakola n'ateeka wali ekiggwa abantu ne bajja ne batandika okusiiza ekiggwa ekyo olowooza kyeyakola kyawukana nnyo n'ako akatanga akali mulyango okugenda n'onoga n'olita n'oteekaawo abaana bewaka ne batandika okagulumiza nga bagulumiza Allah nti kikatangira ebizibu okuyingira mu nnyumba kyawukana nnyo ebyo byonna ebifaanaganako bwe bityo ye milla yennyininyini ya saamiri gibabeerako naye awamu n'ekyo njagala otunuulya essaamiri ebintu bino okubeera nti biri ku saamiri gwe biyinza okuba tebinnakutuukako era gwe nga tebyakutuukako mu bulamu buno obwaki naye manya nti eyo yembeera kyekigero kyennyininyini ky'oliko eky'obubi era eyo edduwa gyeri ekugendako bw'onaagisimatuka mu bulamu buno obw'edduniya kitegeeza nti nno egenda kukuŋŋaanirako yauma alqiyama egyo emitwa gigenda kumalako yauma alqiyama yamugamba fa inna laka fi lhayati an taqula la misas wa inna laka maw'id ate mu ngeri yemu bw'onaafa n'ova mu nsi muno olina endagaano eri Allah lan tukhulafa gy'otagenda kwesikeepinga amakulu adhaabu empitirivu ezigenda okukubeerako yauma alqiyama ekyo nno nabbi wa Allah nga yakyogedde ebeera khabar ebeera ki ebeera khabar ate akhbar la tatagayyar amawulire mu busiraamu tegakyuka mathalan mu ntandikwa y'obusiraamu Allah yagamba tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasila naara waba tewakyali chansi ya abu lahabi kuwona ekyo lwaki kusiramuka lwaki kubanga ekyo Allah kyatugambye mawulire amawulire tebaganasaha ennamula eno halal eno haram bwe bityo ebyo biriko nasaha Allah asobola okukyusa mu nnamula nekyabaalanze ekyo tekikyuka lwaki tekikyuka olw'ensonga bawula abagamba nti olw'ensonga al akhbar amawulire bwe gakyuka gaba katika kimu kubimeka eithe yalanga teyali wa mazima oba yali talina kumanya ku kyeyalanga kireesi bulungi kyekisobola kyokka okutuusa amawulire yalanga byatamanyi yalanga byatakola atya kisoboka ku Allah kisoboka ku mbaka we nedda oba yali kyeyalanga si mazima yalanga kyabulimba kisoboka ku Allah kisoboka ku mbaka we nedda n'olwekyo wa inna laka maw'id era mu ngeri y'emu bw'onajja ku bunaku lw'enkomerero olina endagaano la ntokulafa olina emitawaana egikulindiridde gy'otagenda kwesikeepinga kitegeeza saamiri yali talina bikyasome yakuluŋŋama tuli fenna bw'atyo saamiri n'atambula n'agenda naye nga tannagenda yayagala bano abali wano okubajjamu akantu konna akababaddemu ebbanga lye bamaze ne bwe ziba nnaku si nnyingi nga basinza egundi eno abapuruvingi nti obwedda muli ku byoya bya nswa kyava amugamba nga tannasimbula naga tuwanzuru ila ilahika naye nga tonnasimbula sooka obeerewo katono omale okulaba ono katonda wo kino ky'obadde osinza tugamba katonda tutera nnyo kikola okyogera nga tutegeeza kyosinza wa illa ilah tekitegeeza katonda nam wabula ky'obadde osinza wanzuru ila ilahika tunuulya ekintu kino ky'obadde osinza nam lanuharrikannahu ngenda kikwokyeza mu maaso ng'olaba ngenda kikwokyeza mu maaso ng'okola otya thumma lanansifannahu filyammi nasfa nkifuumuule mu nnyanja okirabe kyonna nga vvu tuyigawo okyawo ab'ebitiibwa tuyigawo okyawo ab'ebitiibwa waliwo essomo waliwo essomo eddene tuyigawo nti nno abashiriku okutya kwabwe batya byoya bya nswa batya batya awhamu bagulumiza ekyo tekikwatibwako ojja kufuna ntawana ojjegerebwe kayoga nedda nedda sooka obeerewo anti obwedda kyo kyogulumiza nti n'abantu bano bonna bazze ku nnyana balabanga ekintu ekyomutawaana ekiri awo kyoyinza n'okunyiizaako obunyiiza katonda n'osaanawo lanuharrikannahu Allah asiimye Dokita Senjala ogwo omulimu gwe yatukolera kitegeera nti yali ku sunna ya nabbi ani yali ku sunna ya nabbi Musa alaihi salatu wassalaamu ne baganda baffe bonna abakola akalimu ako akettendo naam kaakati yagamba nti lanuharrikannahu ngenda kikwokyeza mu maaso evvu lino lyono nali ndikuŋŋaanye amakulu nzigo nti evvu olowooze nti onasigana olimafutunu nevvu nti laba evvu lya katonda wange aa nalyo ndifuumuule embuya galitwale mu nnyanja liggwewo ng'okola otya ng'olaba olaba obunyomufu bwa kino ky'obadde osinza naye ng'ekyo kyebadde basinza kyagenda okukola bw'atyo mwakitegedde engeri gye kyatandiseemu kweri abasemizi babeera bakirabe nga kitandise mu ntandikwa efaanaganako bwetyo bakibaamu n'okugulumiza kufaanana kutya nam bibadde juwali zibadde awo oli naagira nemuvaamu ensolo efaanaganako bwetyo nyama nam magumba erina omusaayi ensolo eryawo bagikola batya bagiraba ngulumivu evaamu n'eddoboozi babagenda gigulumiza batya abashiriku kiba kinene nnyo naye awamu n'ekyo tunuulya obuntu bwabwe oyo emitawaana gyonna gy'alina oyo nti yayo kyebintu kitabu yaleka ebintu aleka ekisenge kiramba nga kijjuddemu egundi ebintu by'ekika olina ekyo simuna bifumye byonna n'abyokya kwegamba lyensonga lwaki ndi mwavu ate mummwe nga ndaba mummwe mulimu abali obyokunsinga si bwe kiri kubanga Allah wakitiibwa ateeka obwavu n'abwambaza ku bashiriku obwavu obwa buli kika era ojja kutunuulira abantu abasinga obungi abashirikushiriku abo ababiddikire mu bintu ebyo ng'embeera yeeyo si bwe kiri Allah n'atagesa bakkiriza kubeera nti omuntu akwata ekkubo ly'obushiriku nti ebintu bikola bitya bimutereerera wabula emirerembe gimweyongera buki gendo kulaba amokereza olusuku gendo kulaba abamugibi inyumba bajikubi bajikonye konye bagize yali yo nena alabika bubi ewe yamchamize wala mtwara no gamba o ngenanga jude khizi fi dunya kabla madha kabla la akhirah kali kine kiyinja munange kyogulumiza kyola bantu kigwana kukijjawo obogo omutigo ogulumiza gola tegugwana kugujjawo obebe ebibbo obobo obuntu tobufanagana ko buyebutyo obugerageranya otya ku nyama eno nabbi Musa jakwata najikumako omuliro nakwata nevunga nesamiri tannamukiriza kugenda wanzur ila ilahika soko belewo maloko labako na amasogo binona nabifumula ngabana ba Isiraeli bonna baliyawo yaani batanga aliridde kakati nebamanya nti basiranye biyamaliza ebyo na yavalanga nagati innama ilahukum kati alangira jebali bonna abemirundi emeka esatu bebali wabo anti byatuuse yatuukidde ku bonna nagati ya kaumi abange mwe abantu bange alam yaidukum rabbukum adan hasana namana nagenda kwani ku Harun alayhi salatu wassalam namana nagenda kwani nagenda kusami kati alangira okulangira okulijono innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu abange mukimanye nti omulezi wa muye Allah oli ataina kisizwa mu butufu okujjako iye wasi'a kulla shay'in ilma alina okumanya okujjuvu kubulika asonga konna na kubulika antu konna tulifenna awo samiri bwatyo bwakoma natambula munsi yakulu la misas takone bwako takona ku muntu wadomuke nokolatia okumukonako olambu bwacho nabwonona nabuzikiriza kimanye wange go HTwa nti ngabo uliya stories empitirivu wallahi bino byo ulira byaliwo ero kubiwa kanyoka afuwala biyebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala teri yo mu story zo uliya zo nezili munsi ntufu kusinga kino chokolo bino byokolotya bino byo uliya banga Allah yinyi abikola atya ya bitunyumeza usikemu kakatambi mabigola bet o milla yafa abashiriko evudde mabiganga bwecho byeri ya bizibu evudde mabiganga enkola yafe bwetu bwituli kutambulya kuwa buntu buntu bwebutyo yetuusika tusiranye twata andika do kuzikilla bannafe basamiri bonna bazikilla nafe tukyali mukisinde ekyo kuzikilla usobola okwenunula odduke emisinde okwate kubuli abalongoofu usobola okubeera ng'okolotya ng'owona abayole ebigere eha bonna bonna bali ku milla yaani bali ku milla ya samiri tayole omuntu ebigere simanye ebire ifanako bwebityo kakati kyetwagala bebitiibwa abantu bano Allah subhanahu wa ta'ala yabala muratia abakole chikoba kino ichikolobero yabaleka yesamiye kimubaddeko tukirabye naye bano bo byabuzizza bali nambeera ki eri Allah subhanahu wa ta'ala owekitibwa Allah yabogerako mu ayati eziwerako netwagaleyo oba tufuneyo aye muyoka ya surati al-baqara taye gambetia wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al-ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaykum innahu huwa at-tawwabu ar-rahim muaya iri musurati al-baqara abanji kumuje mwakwata tulabe ekibonerezo Allah kyateeka ku baana ba Isirayiri abakola ensonga eyo temuira byantu kyali kukiyitibwa al-gharbala gharbala kiki akatimba kali akakungunta aha Allah ali mukungunta abaana ba Isirayiri akhbathuhum biwasigara bwajjamu abasinga obukyafu abasinga obubi abasinga enzikiriza ebiwa bajjamu bwalekamu abasingako kubuki kubulungi kati abaali basinga obubi beebo akantu katono nnyo baata Allah ne badduka ne batandika okusinza ki ne basinza ente kakati mu ngeri yemu bano abakole ekintu ekyo Allah abaseka kechi abateka kechi bonerezo kibonerezo ki yabalagira bete bwe babeera baagala okwenenya Allah abasonyiwe bete yetauba yokka gyagenda okukkiriza mu bo sinti beenenye kwenenya tya mukama waffe tusonyiwe nga tauba yaffe Allah wakitiibwa gye yatuwa ffe ku mulembe guno omuntu bw'akola shiriki oba akoze eki oba akoze eki kimumalira okuddira Allah subhanahu wa ta'ala abaana ba Isirayiri ekyo Allah teyakibawa abaakola ekyo lwaki وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين ونمشرك واليرو أقول الشركة فارغانا كبيرتيو بالله تلين أنغولي الله وعلى زوب ونيرو وبابو لتكا ناس قلنا مجريم أقول الشركة أو نولي كومت وغم الشرك الله كيري زومت ونوكمين يزا ندكو إيمان ناتامبرا بوالي ميراكو أجينا جينا مليو أبغيرف نوبوشي نوبغيرف نايبانو لشدة خبثهم olw'ennyongeza erimu bubi bwabwe n'obukafiiri bwabwe Allah yabateeka ekibonerezo faktulu anfusakum mwette katuwa n'okwetta okuliwo ekisooka tukimanye nti si kwe kukola suicide okwate ebbakuli y'obutwa oginywe ofe tolofunye tauba oba weefumite ekiso oba weekola ekintu kyonna Allah abeere ng'akusonyi aaa ekyo si kyekyo Allah kye yabagamba okukola wano faktulu anfusakum wabula yabagamba kukola ki yaani uktulu badukum bada mwette mwette wakati wammwe ekibuuzo abatta beebaani ebigambo biribiri ebyabaulama ekigambo ekisooka bano abaasigala ne nabbi Haruna alayhi salatu wassalam abataasinza ki ensolo eyo nebamanya nti buno obuze buno bukafiiri ne beewala embeera eyo bakwate ebitala bwe basanga bano bonna babeere nga batta bano abakola ki abaakola ekikolobero ekyo kye kigambo ekisooka ekigambo ekyokubiri abaasinze ensolo batte bannaabwe abaasinze enki ensolo era bwe batu ne batandikirawo olunaku olwo lwennyini Allah yabagambye ekigambo mukiwulire baali babazi mwalimu ababazi abalungi abakkiriza nebakola ekintu kino anti Allah yabagambye nti dhalikum khairun lakum naam inda bari'ikum okwetuusaako omutawaana gw'okwettiŋŋana wakati wammwe ne mwetta kyekisinga obulungi gye muli mu bukaawo obukirimu okusinga okusiranira muli obugendevu n'obugenderevu fataaba alaikum bwe munaakikola Allah ajja kukola ki ajja kubasonyiwa innahu huwa tawwabu rrahim baatandikirawo ne batandika okwetta buli yettanga yani buli gwe battanga mu bo mu mbeera efaanaganako bwetyo Allah ng'akola ki Allah ng'amusonyiwa tuyigamu ki tuyigamu nti buli kintu ky'oyinza okugulumiza mu bulamu obw'edduniya kitono nnyo ku musiiba omuntu gw'asiŋŋaana mu akhira nga Allah aliko busungu bwa Allah ekino ekyakinene kityanga okwetta kiweufu Allah yakitugamba faktulu anfusakum dhalikum khairun lakum inda bari'ikum singa Allah omuntu hatta ne bwabeera nga akozigana amazambi aga bulijjo Allah namugamba nti oba oyagala okusonyiwa wette bw'oba omanyi bw'oba wategeera kye bayita okusikana Allah mu bulamu bwa akhira nga akunyiigidde mwana wattu wetta tuli fenna naye awamu nekyo Allah yatuwa o ekyangu okola bukozi tauba nodda ku mustawa Allah naakukkiriza bal naabeera musanyufu gyoli lallahu ashaddu farhan bitaubati ahadikum min ahadikum bidalatihi iha wajadaha noolwekyo bwekito bukyali abantu bano ne batandika okubeera nga betta wakati waawe enamba neegejja enamba neegejja nabbi Musa alayhi salatu wassalam nga bw'alaajanira Allah bw'amulaajanira abeere nga ajjawo ensonga eyo akyuseemu mwekyo bw'amulaajanira baana ba Isirayiri ya Allah baggwawo ya Allah endagaano gye wansuubiza ya Allah okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakyusaamu fataaba alaikum innahu huwa tawwaabu arrahim ekyo naakibeera nga yakola atya ng'akiyimiriza naye nga enkumi n'enkumi z'abo abaakola ekintu ekyo zimaze okubeera nga zikola zitya Allah akakungunta kazikola katya kazijjamu. awe nyini insha Allah tugenda kutandikira wafaka Allahul jami lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.